si nzuri ya rehema na jefa malindi gahaleni na takaya Kingston oe vigele gele basi jere jere malindi gahaleni Nataka e Kingston Arusi mbizo ya airie Rehema na ejefwa Aya usini uwa tangireni Maharusi yeho Jerima tatomana Rehema na wakwe jefwa Ariche ni ya ringe Rero ni siku yao Aya ajasi mama amina Nawe hawe riziki Baba Rafael na mzee Charo Ahaseni ya naenu Baraka zenu Tusi ya peni Nasihuna avoera Rehema na ejefa Mulungu awabariki Daima ndoa yao Ikatale puraha Aya Rehema Alage nduguzo ndoende Dada Amina Mzuri na karo Alami dada Bianca Almasi na kakachea Kababa na Suleiman Andrea na Happy Masha na mcheo dama Maitha na mcheo inda Kaka amani na mcheo adija Mchene tie yunangira Ayamu okereni Rehema sasa ni wenu Shefa yukutanae Raha hedu siraha Mdogo Tom na mche Mama Kenny Newton Mdogo Zarao na mche Mama ke Andrea Naba mkubwa Charo chea Na hawe kazo Usia na furai Uishu hudia doa Zaidi manamba Mulungu awabariki Rehema na jefa Mudumishe henzorenu Hata siku menga Risende livu Muzingatie Musali siku zosi Mulungu waririnde Henzorenu Funayo Harusi rero Eduka funa Funayo Harusi mbizo Funayo Arivyo tomana Yeka kajefa Na rehema Funayo Harusi mbizo
Kingston, jere jere,
unayo, harusi mbizo. funa funa yo harusi mbizo funa yo aribyo tomana yeka kajefa na rehema funa yo harusi mbizo funa yo malindi ya haleni nataka e Kingston jere jere.